simanyi obanyama ndabye n'ebirowoozo ebingi mukazi wange mbikole ntya munnange kyemba sikyanenya beenywera abaganda bange naku bwe kusukka kunywa omwenge kubanga nange buli lwe mbirowooza mbula okusaanawo ng'omuzira n'olwekyo nsaba katonda nnyambe sikulwanga binviiramu ate ekirala mukyala kyendabye ekyekyama maka gaffe gano ngalabyemu ebikyamu nga teba oyiso obubi nesinyika kibanga ekiraga nti sirina buyinza yatabanga njagala mbuuze olwokufa embyani afuga munne maka muno
Atinze kyenda bye baleta mu nyumba tokyusa mmeme kwegalidde
nevoli vato zate katinange nesibye piri okuyonja ababona abangi temunenya abasajja banango moyo kuncha katemba tensula bubi olwabana okumanya nsanyusiza nnyo moyo nemuntezange nkuwaddeko eryendawo webala obutabeeranga bano bendabalaba abakyala mulimu ab'ekyejo ogenda okumugamba ku bwana lubaluyombo olunatandika enkyangenda kale nno bwe nsegandise batatusekeredde lwaki sisekalingaoyo abakyala okugobyanga abasajja baana baabwe mu nnyumba ekyomukola bubi bannange